nimechoka kwa single. Natafuta mrembo toka Mombasa Nairobi. Susumila fanya mandingo nimpate pendo ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye, ama tanitenda kama utile niachane naye.
Wabongo mnapenda kiki na masinema, mbona usiwe na shishi au sepe tuwema.
Kiwaona warembo warembo waguse upote, wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu wanapenda poti, kuwa makini, bora uwe na posi au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda, sema vipi tamiliki mrembo huda.
Kwa kwetu hawaaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Mganda Tanasha na Benipo naye Kwani Lisa Kanasa.
Nami nataka nipate kigori asinipige chini, nikavaba awe kama mdori ule wa Bwana King.
Yeah baba,
acha masiara lava una yumba yumba, kuna kina Kajala Amisa Mobeto na Tunda.
Wazuri ni wengi sana nyumbani kwetu Tanzania, nilimtaka Irini Woya eti akasema kawaiwa. Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda, nisaidie rafiki na sagabuja.